jayera warugowabo munyanya mukazi yera
mu buzima busanzwe mu buzima bwa buri munsi bwanje iyo mvuze ngo mvuye aho ndi ngiye handi hano ngiye kwishima ndi gushaka ibyishimo Iyo mvuye hano ngiye kurikodinga amajwi cyangwa ngiye mu biturage cyangwa ngiye mu nshe zitandukanye mba ngiye gushaka ibyishimo ibyishimo nuko numva ngize ahandi hantu tuma umubiri wanjye numva umeze neza ubwonko bwanjye umutima wanjye numva hano hantu niho ngomba kuba ndi mbere na mbere ikintu nitoje nuko umuntu iyo umusanze ntabwo umwereka ukeneye ibintu bye gusa ubanza kumwereka ko nibyo ufite abikeneye
mere cyane
Mahoro. Je nitwa Michael Makembe. Ndi umuririmbyi. Ndi n'umu producer mu bijyanye no gukora indirimbo mu majwi. Nako kantu iryo jwi mwumvise. Ari kwikoramo muziki. Tukaribyina. Nayinje kubasura. Ariko mwakicarire, tukatwicare. Icare. Nimba nabasuye ariko se nani kintu mwanyakiriza.
Kwabwa se.
Cyo kunywa.
Cyo kunywa. Ubwo se wa muntu yaza kugusuruka buri cyo kunywa muhereza.
Yego ra.
Ntabwo cyabura.
Nge rero nkunda gusura abantu mwifuza ko nerekane ibyo mfite aho mukanyereka ibyo mufite. Iko noneho tukaza noneho kubihuriza hamwe.
Nibyo.
Tukaza kureba se ibyo mfite n'ibyo ufite izo mbaraga tuzihuje hamwe. Ni nk'abahinzi umwe afata hano akavuga ko ari kubose bashaka guhinga uyu murimo n'umuziki niko mbifata fasere akabacishizeho ku gicangisho cy'inanga cyane
nundi ifuza ko mumfashe
Nuko tugarira nk'abanyamuziki rero.
Raunja natwaye ibintu mfite mu bushobozi bwanjye. Ndavuga ibiryo, amafaranga, nanjye nayo nk'abahuza n'abandi bantu. Rero mbajyanira ikindi ariko nanjye bakampa ikindi kintu. Biri muri gakondo n'ubundi yacu. Urama nanjye nkaguha.
Mushuram dindele mungwa sokubuya bamwana mu
umushinga wa Sounds of Home ni numuhamagaro ntabwo nagitekereje ahubwo nashidutse ndi kugikora rero nigeze kujya ahantu mu Bubiligi noneho ntungurwa no kubona hari ibintu by'abanyarwanda ibintu ubwanjye nazi ko biryo amajwi rero ndi kuvugaho ni amajwi nasanze ahantu muri mize ariko nabonaga credits ziri kuri UNESCO niyo yafataga amajwi yafataga ibintu by'imico itandukanye harimo u Rwanda Uganda ibihugu byinshi rero nafashe indirimbo imwe ndayisampuringa mbipostinze rero ntabwo nari mfite copyright cyangwa uburenganzira bwo kuri icyo gihangano nashyize muri iyo ndirimbo ndatangara ndavuga se ubwo iki gihangano nimba nagifite uburenganzira mfite uburenganzira ku bihe bintu usanga nk'amamuseum yo hanze ibihangano by'abanyarwanda ntabwo ari abanyarwanda bafite uburenganzira cyangwa nta nubwo ari babandi bakomoka kuri abandi bakoze igihangano
Bereza Nenduri buririmbe cyo ndi buririmbe ntacyo bashira muno
Twe turakora nka byanditswe ngo dukore
Sawa
ariko amajwi je menshi
Arangurure menshi bamfite imyaka 15 tugera gasinda abishyize hamwe ubwo kuva ngira umwana ufite imyaka 15 ndi kugashyanja kugura ibishyekenja hehe ugeraho mbere uyu mugore mfite abana 10 n'umugabo tukaba 12 turi mu rugo ngo iyo abantu bakoze agakino ko kuvuga amagurya baza bakajya kureba ryashyira hamwe tukajya hamwe abimbumbuye hamwe tukajya gukorera
umushinga ndimo gukora muri make ndifuza kuzagera ku ntego yo kuba mfite inzu cyangwa ahantu ugenda ukumva ibintu byose byo mu Rwanda ndavuga amajwi imbyino ariko mu buryo bw'amajwi iri audio production hari nka museum nko tugira museum ya y'ingoma nize y'ibintu bitandukanye byagakunda ariko tukaba dufite ahantu hari mainly ibintu by'umuziki wa gakondo w'abanyarwanda
abo bagabo bararirimbye baririmba hafi sa ndi kuri codinga nishimye gusa uko baririmbagari hari ijwi ry'abagaririmo cyangwa amajwi abiri atatu cyane cyane hari ijwi rimwe ryankururaga kushindi
Kazimbawe,
no longer running a man of Mongo way. Oh, my way. Yes, way. Oh, my 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 way. Oh, ariko umugabo witwa Ginese mu buzima na nize umuziki mura nabanze batandukanye bose abona we nawe nta numwe ndahura nawe umeze nkawe rero andiri imbere ngiye ndabyiyoka narize muri recording
Yesu we yo beru we palaba guluchine bagizimana bakunda lyagambene yabene
umvaga we ibi naririmba n'ukuntu agaragara sa nk'umuntu we n'ibibazo
abona ndango kuyabene narira ndandambene yabene narira begulu bici mwambola mawe
sobanuriyaho ngo se ngo we ndayene yabandi yari ntagi ndango kuyabandi yari ngose kwikibona mfite utwange dukeya ko watunziza kandi ntango ko yawe nibye ntahene yawe nibye uranziza utwange nishakiye se nicyo bisobanura iryo jambo aririmbye mu bihe bya kera nyine umuntu yakubona gukutari akaba yanabohotera
tuvuye nk'uko wabo uwaza ukaba ufite nk'amafaranga igihumbi noneho uze kumbonerana ninjye udafite atana n'atanu uze kumbonerana nyine ngaho wana nyica nta niyo mpamvu twahimbye iyo ndirimbo kumbonerana ngo nsivite amafaranga ngo reka mubonerene
ubwo ni indirimbo atari ngombwa buriya ivuga ku burenganzira bwawe nanone
cyane
kandi mwe nyumba yanjye mwe ku bana mawe rero mba nyumba yanjye mwe ku bana mawe undabulegere
rengwere we
rero mba nyumba yanjye mwe ku bana mawe
kwahibiye
Mungu we,
oh yes.
Ntabwo ndabona umuntu ufite ikintu kimeze nk'icya Guinness. Guinness we ntabwo ari umuririmbyi. Ari ni umu storyteller. Ashobora kubwira ikintu ukabona nawe wagiye muri ya moment arimo.
Ana we, yo, beru we. Ruranga abanyangwamba we. Ugira ruvuga magamaro.
Ndabanza nkumva amajwi, nkumva mudi yararimo bari ko nshyira ikindi kintu aste vibe nai hai masha kukumbi bita kajya ngo ni hip hop isanzwe ariko the vocals which ziraza zitandukanye na za zindi dusanganye muri hip hop
Thank you.
gospel song. The guy is preaching. The guy is singing from the heart. Thank you.